إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Atendelezebwa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba sokusaasa n'emirembe ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Manhaj salikin cha imamu as-Sa'di rahimahullah rahmatal abrar. Saba Allah musitula madala fi illiyin amsin kanyene banabbi na balongofu wa hasuna ulaika rafiqa. Era nga tuli kitabu zaka na ye nga twagamba tusoke tuyimirizemu katono ku matini agamba na haji salikin tusobole okubaako ebigazi bye tuyiga ku zaka kubanga amatini omuwandiisi yagafunza omuntu atayina background ku zaka ayinza obutagaganyulwamu nnyo saatu bwe tumala okubaako bye tulaba mu bugazi ku zaka tujja kudda ku matini nga biidhinillah buli muntu we tuli alaba obulungi kaka twagadde okulaba ku shurutu man tajibu alaihi azzaka obukwakkulizo bwoyo akati bwako ki zaka ekakata ku muntu ajjuza obukwakkulizo buno akasooka okubanga musiraamu akookubiri okuba nga si muddu ako kusatu okubanga emmaali ye eweza niswabu akookuna okubanga niswabu eyo eiseeko omwaka okuva olunaku lwe yawera bwe bukwakkulizo mmeka bwe bukwakkulizo buna ekakata ku musiraamu zidoola baavuddemu zidoola mumumanyi yaani Sheikh al-Juma. Atali musilamu. Ani ama Izidoro? Naam Shaddad. Aline ekiribe ekisilamu. Atenga uyu munafik. Tetwagala munafik twagala zidoro oli gutugamba kunguru ediba silamu nenga munda mukafiri oyo si zidoro aine gere si kigere aine gere mu busamize aina ne gere ino ya gamba ambo na yoja ali mubasilamu songe na batali yombo silamu na ye uroku bakunguru aba nebitendo byo busilamu tugamba nti aine kigere mubusilamu neri nenga mubusilamu tekibayo nakamu nake dagala aha kakato yesidoro eri mu byobuwangwa memba neno mubusilamu memba oyo baita zidoro bwaje ndi bazidoro
aliya utategeka nauno ne yamanyi byonna bikola
aha bakabona banadini be ne bamaseeka banadini be masjidi sinzizo lye ne sinzizo lye tugambe tutya Allah amalira ebizibu ne rubale amumalira ebizibu olidi omusanga awalula akalaadi akasika empeke ate nga ayina n'olutanga nga nolwalukola atya alubala empeke omusanga ayina omusaalo mu lujja mugundi mu nnyumba ate nga mu ngeri y'emu ayinamu naki n'ekibbo wansi w'ekitanda aha kugamba bwatyo Uyafana na kubu atyo. Uruku bali confused jomu nzikiri za ye. Engirija inzo gata. Ibye nyume bibiri. Ibita sobula kusinkana. Uyugutuwa gira koyo yezidoro yenyini. Kakati. Oyo taba na mugabo. Mudini ya Abusilamu wira mukafiri. Wadengo solo musanga. Nga masidi yokeri kuchitundu. Iye waitaka. Oba iye jizimba yeke nyini nyini. Abamu. Tiba komoko. Baba ila nesabo. Muruja. Nga muli muno muzikiti. Tuwamu ina mchina wawo. Ahlaka hula. Allah ya muzikiriza. Yabeda nga mchina wawo. Nga inawo umuzikiti. Nga inawo nesabo. Waruno mulala. Buyafa ensine joka ne mubika nyonyonyonyo yabiranga masajja ngana yali na ngana ye mukubi kwa kitabo mwati ikirivu atenga mungeri ye mmochi eha ayinesa ayina masjidi ewe nabalabanja bafanagana ko bwe batyo abo bi bakafiri abanna maddala abo bakafiri nnyo okusinga bakabona jumba abo babinye eri obusiraamu okusinga ba mama fina ne babu dagali lwaki ani amanyi lwaki na babu zaabuza b'emyoyo emitono babu zaabu zaba tategera nzikiriza ni baroza nti tusobola bitambuliza awamu ha songa kabona jumbe ebintu abyawula bulungi tetuli basiraamu kakati omusiraamu namanya nti irinzikiriza eri waligo tolaba abasiraamu batayina mutawana na bwe bitabula kyankala nako na bakatoliki tumanya bakatoliki bali kubyabwe na fetuli kubyaffe batuvuma na fetu bavuma batu chawa na fetu kwa tutya tuba chawa bayina no bwimba bwe batuyimba na ne batekira mudale chigambi kati abasilamu bantama sobe kiri no kakasa nti abo bo te batuwagala tosanga musilamu gwe bitawanya kuba katoliki kakati bana ate bone walete ekidini ekivundu ennyo okusinga ne kya bakatoliki kidiki kidini kya basamize kubacho techina wadaka kwati na kama weka tikuguru. Saate dini ya bakatolichi. Elinaka kwati kuchikolo chayo. Nchia yugira ku nabia Isa. Gutugama nabia wa Allah. Yugira ku Mariam. Gutugama timuchara mulongo of mutukufu. Sipo chiri? Gama tuwaliyo bulamu uwe guru. Waliyo kuzukira. Waliyo kundiri mukama. Sipo chiri? Kati elinaka kwati kuguru. Wahum dhullal babuze bakafiri limadha kubanga bava ku dini yenyine Nabii Isa jaliko ne bali to bakafiri bunya mteka mu dini yabo ne echo kubera ntino kirina erine bikoro byesonga ko nam ngibikore ebyo kubikiriza burunga mu bwenyine kitegere kise burunji kiyofura okubera nti bawe ufu bakafiri wae bwe ufu kubwabano abasamize abatali naye wadde akanyirirya akabalimba ndibwe mulifa nga muwereza rubale mugenda genda muguru wabwe mulifa nga temuwereza rubale mugenda kuyingira omuliro kitegerekeso obulambo ebuli madi bukomawo gusamira binsasi bofa tukutekike subi tetukuzika na gundi jalama jalama banzi kamuchi banzi kamusimamu nabyo yoge banzi simusubi yagandi muzi kamusubi tebgeza ko ne munju waketaka era ne balete subi ne basimye ekinyele bamuyiwa ke subi awolid kakati buli omuntu kugira kyagize kyayagadde mbongowe ti nze munkolere kino wahakala kakati bano ababuze ennyo balete ekidini ekibi ekyo ekyobusamize ate ne balaga abasiraamu nti bisobola okutambulira awamu tusobola okubitambuliza awamu nitubeera nga tuli basiraamu wali mu bya Allah ati wano mu byobuganda ne tubira nga tuli baki okkakkana abantu olutalo ne balulinnyamu ekigere olina okuba okati wabanna tawhid n'abashiriku ogenda okkakkana ne batambulizaawo abaddu ba Allah ab'emyoyo emitono obukafiiri ne bufuna okutebenkera mitima gy'abantu bangi kale ne babeera nga babulaba ennyo eddiini okusinga bali abatuvuma ne batukyankalanya kitegeerekese tayib kakati ateekeddwa okuba musiraamu bwe tugamba nti ateekeddwa okuba musiraamu okukifunza alina okubeera nga musiraamu mukweyita ate nga musiraamu eri Allah ekifunyamu ab'emiteeko ebiri ateeyita musiraamu aba afulumyemu neyeeyita omusiraamu ngeri Allah si musiraamu wenaye aba akoze eki aba afulumyemu eyeeyita omusiraamu ategerekeka nga si musiraamu ate n'ateeyita musiraamu ng'omulokole nafana abo naba afulumyemu kati abo zakati batawaana kuwa lwaki tebatawaana kuwa kubanga Allah tagenda kujikkiriza owekitiibwa Allah yagamba ng'ayogera ku nsonga eno nti innahu man yushiriku billah mazima ddala omuntu yenna agattaku Allah subhanahu wataala ekintu kyonna fakad harama Allahu alaihi aljanna ate okuwaayo zakatwa twagala ki tuba twagala jjana Allah agaiti fakad harama Allahu alaihi aljanna ejjana kuye lufumo kitegeeza kuno okuwaayo kwe tekukola mugaso kuba kubanga kukola omugaso Allah tiyali musazizaamu mwaba abagenda okuganyulwa abagenda omugabo kujjana kitegerekese kitegerekese aye yokubira Allah yagamba wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli Allah yagamba tewali nsonga lwaki okuwaayo kwabwe tekukkirizibwa okuggyako bakafiri nituyigawo nti omukaafu tayinayo kalungi konna eri Allah kitegerekese bannange owokubitwala bye nti ye muddu lwaki omuddu takolaki takatibwako zaka anayina ensonga anayina ansa y'omuddu amanyiddwa omuddu amanyiddwa tusoke tumalize ansa ye tuleke tukone ku muddu katono lwaki omuddu takatibwako zaka kubanga omuddu taba na kike omuddu taba na kike maaluhu lisayidihi emaali ye ebeera yaani ebeera ya mukama we kakati omuddu yaani omuddu yaani obusiraamu bwagenda okujja bwasanga ensi erina obuddu nga buli wonna kumpi mu nsi abantu bawangaalira waliwo abantu abawangaalira mu buddu omuddu abeera muntu ng'omulala naye waliwo system ng'emuteeka effectively wansi w'omuntu nga yamufuga kikumi ku kinnaakyo nga si kitaawe na wadde okuba nti amulinako omusaayi ne baamumuguza nga bwe bakuguza eggaali ate bakutunda n'emmaaliyo na byonna bibeera byoyo akuguze byonna bibeera byoyo akoze atya akuguze ebika by'obuddu byabanga bingi era byavanga ku nsonga nnyingi ebimu ku byaleetanga obuddu bisiŋŋaane mu sharia ya nabbi Ibrahima alayhi salatu wasalam muswati Yusufu Allah akikoonako yabagamba nabbi Yusufu fama jazauhu in kuntum kadhibin singa tukizuula nti nno akoze ekyali mu mmwe tumukole ki qaalu ne bagamba jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazao. Kadhalika najizi adh-dhalimina. Feriye waffe butukwata omuntu ngabye ekintu ky'omuntu oyabeera bye fahuwa jazao. Aba afuuse muddu w'oyo gwabye. Aba afuuse muddu w'oyo gwabye. Kadhalika eriye waffe ludda wajibali wavudde Kanaani. Naam. Sham, Falastini, jibali bavudde kujja e Misiri wa Nabi Yusufu ogule emmere baganda be. Naam. Kadhalika najizi dhalimin. Fibwetu tibutusasula ababi mushariya Nabi Ibrahim jibali bachaliko. Bwetu tyoffe bwetusasula abaki abali azamanyi. Ngategeeza abaki ababi. Nibatandika okunoonya. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'ai akhi. Nabi Yusuf nalagira nti mutandikire mu migugu gyabali baganda be nga temutuukira kuguna obutereevu, bayinza okubagamba nti waliwo akapanga akabaddewo. Ne musooke muyijage munoonye nnyo 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 thumma stakharajaha min wi'ai akhi. Oluvannyuma ne bakijja muki mu mugugu gwani gwa muganda we. Kadhalika kidna ali Yusuf ma kana liyakhudha akhahu fi dini almalik. Allah gati bwetu tyo bwetwawo Yusuf akakodi yako. Ma kana liyakhudha akhahu fi dini almalik yali tasobola kubeeranga yezza muganda we singa ebintu ebiramulira musaidi ya dini yani munnamula yani ya kabaka eno yali emisiri. Naye ababuuza kidina kodo kalu Allah kasongako yababuuza naba yayagala bamulamuli kunnamula ye wabwe kubaji manyi bulungi nti singa tumuzuula ngaali mu mmwe tumukole ki bube nyine balete nnamula eye wabwe ne bagireeta wane emisiri ne Nabi Yusuf naginyweza kubange mu fevalinga okitegedde bulungi kakati lwagi ngati amuntu gambi bwe nnamula bwe mtu yimugambi yisonga lwaki baamugamba nti fakhudh ahadana makana bako gotwale mu fri. Naam kala ma'adha Allah tijisoboka na kama nakeddagara annakhudha tisola kutwala illa man wajadna mata'ana inda okitegedde kujja ko ono gutsazi ne bintu ya inna mulabwete weeri sibo kirimu agambye nti kati ono Binyamini yabasigara kitegere sobulunji kati ya walu, Allah akulaga ekimu kubika ku nsonga ezaleetanga obuddo. Singa omuntu ya abba mushere Nabi Ibrahim yabanga yabanga afuuka yafuukanga muddu oyo gwa yabanga akoze ki gwe yabanga bye ekyo kimu. Ekyokubiri enam Sheikh Uthmani agaite agale ekyavaayo ekyo mbugazi weekiri insha Allah akinoonya agende kwa Kida Media ajja kisanga ku insha Allah taala mu bugazi. Tayib ekyokubiri al ikhtitaf kidnapping. Basanga nga busanzu omuntu nga alimukuba agenda nga bamuwamba nga kikumalira okuwamba ne bakutwala gye bagenze ne batuukayo ne bakutunda ng'omuddu naye ng'oli mutabani wa gundi bakusanze oli makubo ogenda obwo business obukuji ne bakuwamba wame ne bakutwala owange ono tumutunda subhanallah muntunda nti ye oli nakugula bwe yakuguranga ng'ofuuse muddu we. Kitegerekese ati byabanga serious ng'okudduka kisobola okussa newesiŋŋana ngaolusi ne gye bakutunze nga tomayina kkubo lisobola kujjayo ku lwako gye bakola ki ekyo nakyo kyabangawo. Mathalan ekyokulabirako ya kisa Salman al-Farisi gye mmanyi obuki obulungi. Naam agenda okunzikira mu Madina omusajja yave waabwe gye yali avudde ng'anoonya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kisa nga gye mmanyi obuwanvu bwayo oluvannyuma abasajja be yafuna ng'omusajja omusosodde oti amulagiridde nti waliyo nabbi kyeino kyekiseera kye kyennyininnyini ekyokujja agenda kubeera mu kifo bwe kiti kubanga babamuyina bulungi mubyawandiiko allathina atainahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abinaahum baalimuli yonna emukwatako. Salmaani abasajja nabo wa sente ne batambula nabo bonna mu karavan bwe baatuuka mu Madina ne bamutunda. Salman nafuuka omuki omuddu nabbi bwe yajja baanunula mununula omusajja yabasaba omusiri gw'entende okuta Salman nabbi n'alagira bassahaba buli muntu ng'aleetayo omutende
neba genda neba simu neba limiro musajio musiri neba musimbiro musi nimiro yente yende Salman alikuwa vayo na damu na freedom ye eyo kisa Salman imanyedwa bulungi byali limu makubo galeta ki obuddu ekkubo eryasinga ngo kuyingiza abaddu ebiseera ebisinga zabanga ntalo bwe balwananga ate ngedde obulamu bwabanga kulwana kwereere buli kabaka yagalanga ogazi obwa kabaka bwe ekyo kyokka nga kimalira entalo okubeera nga teziggwa mu nsi era abantu kuva dda nku eziriibwa entalo nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yajja okuteeka stop ku ekyo wa illa abantu baali nku buli ssaawa kabaka ayimbula gye abavubuka ne bafa ne bafa ne bafa nga tewali kinana ensonga nnene oluusi yabangawo okuggyako obugazi obugaziya obwaki obwakabaka bwe kitegeerekese kaakati bwe baagendanga baawambanga baabanga abawambe bonna bajjanga butereevu ne bayingira mbuki mu buddu kitegeerekese kati bw'oyingira mu buddu otandikirawo gobera ofuse property bal mubiyimu ku bintu ebyali bisinga okubeera ebyebbeeyi ye muddu kyabanga kya bbeeyi nnyo nga kyamaguzi kiri awo nga kya bbeeyi nnyo okutunda omuntu oli bwe yafunanga abaddu be nga bataano yabanga muntu bwoba n'embalansi zo eziri eŋŋamiya emyufu ttaano kitegereka kitegeeza nti nosobola lwafunira obwavu ng'atunda galabuzi ono galabuzi mutunda ng'ate galabuzi agendewo omulala wahakala kati obulamu bwe butwe bwatambulanga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajja yasanga edduniya buddu bino bye twogerako si byeri buwarabu ng'omuganda wawano bwe yeetukuza abuwarabu bebayeta kuno slave trade bebayeta olugero olugamba nti kolanga omuddu olyenga omwami oba lwava mu bbanga telwalina kikolo bal obuddu bwali bukubyeko mu buli nsi mu buli ki mu buli nsi waliwo obuddu bale abawarabu bwe bajjira kuno obusiraamu bwali bumaze okutuula enfeete ku buddu nga bubutuulidde ddala nga butuulidde ddala enfeete ku buddu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja yaharrama ebika by'obuddu byonna byonna n'alekawo ekika kitya kimu kyokka ebisigadde byonna n'abiharrama n'abiziiza hadithi egamba etya yagamba alaihi salatu wassalaamu nti thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama abantu basatu nze ngendo kubevunanira Allah bwagamba sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala mu hadith alqudus thalathatun tujjira ba hadith mwele mana haji salikin abantu ba mirundi esatu ana khasmuhum yawm alqiyama nze ngendo kubevunanira kuna kulwe nkomero naam twara ba hadith eyo ntio okutugaze ne tujja kumulanwa tugende butereevu waliwe twetaaga kuyo naam yagamba nti wa rajulun n'omusajja baa hurra fa akala thamana omusajja asanga omuntu nga tali mu buddu n'abaako engeri yonna yamubaka n'amusonseka mu buddu n'agera n'amutunda kitegerekese bulungi eyo hadithi yokka yali emala okuggyawo ebika by'obuddu byonna ebyobulyazamanya ebiri awo baa hurra fa akala thamana tokyakkiriza okubeera nti nogenda kusanga omuntu omukidnapinge omutwala omukola otya omutunde ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aleeta mu ibadaati eziri mu ddiini yaffe ennyingi ng'omuntu bw'aba ayina ensobi gy'aguddemu ate omuddu ate omuddu ate omuddu ne kujjirako empeera empitu tujja ziraba nga tugenze ku rik nga tusoma ku rik ku buddu mu maaso gye tugenda insha allahu taala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagat man ataka abdan omuntu ataki omuddu ataka allahu kulla udwin min adai hatta farjahu bifarjihi allah ata omuntu aba atadde omuddu n'atuuka n'okuta obwerere bwe ku bwerere buli kiyunga ekiri ku muddu naam allah subhanahu wataala kiteerako omuddu kiteerako ono abamugye mu buddu mathala waliwo mtu abadde mbuddu no mugula ne sente zo amakulu nojja yonyine nogati ono okumuta wetaga ki tineta agente bili nokwate ente zo bili noziwayo omusajja nafuka free kitegere kese nabi sallallahu alayhi wasallam nti Allah tabuli kantu konna kali ku muntu oli ansajja oli aine enviri eh katina Allah enviri za ngasa azija muliro aine eriso nga maso gagaja agaja mu maso gali komba ku muliro aine nyindo enyindo Allah nga ajija mu nyinde ziri komba ku muliro bitagale kase Qur'an ne jene ayate ziri mutulaka nam fi yawmin dhi masghaba wama adraka ma ay gambetia faqu raqaba jenjagara itandiketia bweto betandika faqu raqaba jenjagara eva mabega faqu raqaba wama adraka ma la wama adraka ma ee basajjamwe kala start agenda kuleta omugundi kale insha Allah bagenda kujileta aya kakati aya yo Allah kulaga mu ibadati nkuru faqu raqaba fak kitegeza ki ta raqaba kitegeza ki omuddu lwaki muddu ayitwa raqaba kubanga insingo eno omuntu abera mu buddu insingo yeberanga yensibe bwomuta ngafuna freedom ngafuna ki freedom faqu raqaba Allah nateka we mitango miyitirivu ogambye mukyala wonti gundi nti olinganga mama wange sije kye kitwa viharo kiri muswati mujadila aha mujimu ku mitango nam fataharir raqaba min qabla ay yatamasa to muddu nam omuntu yegase misala mu ramadhani nam to muddu kam ebintu mekamu dini yaffe nge mitango kutachi kutamuddu eyo na nabbi sallallahu alayhi wasallam kwagara kugoba kibaita okujja abantu mu rek mu buddu kitegere kese naam wama adraka mal aqaba faku raqaba wahadainahu najdaini falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba faku raqaba utwagala wali faku raqaba kakati bingi sharia ya fiyajuzamu ukubeera anti abaddu bakola batya abaddu batebwa obusilamu alikawo muteeko gumu ogogowe guli gwakubeerawo era gwe gutuleetera n'okubeera nga tusoma ku nsonga z'obuddu nga tetuyimiriza kakati wakyali muddu baddu era mukyali mutu iye kitabu riq nga tusoma ku buddu lwaki kubanga obusilamu buno bulinganga akatikaalire gudduka buddu sinootolontoka emisiri n'okwasa omulala ebiddirira womukwasa kiki gwofudde ovudde osiba kiri ebiddirira si bibyo Allah yamanje tugenda muki mu maaso gutosowadde wano woddukidde wano tiwabadde ensonga ekwatagana ku ekyo naye gwe wokwasizza amakulu abajja mu maaso basobole okusanga ngeno sharia weeri singa bibaawo baba tebagenda kwebuuza kyakkola basanga ensonga nkuumi namula weeri kitegerekese kakati obusiraamu bwalekawo kika kimu ekyobuddu kyekikaki bebawambe abawambibwa mu lutalo n'abakafiri nam abo bo bafuuka baddu omukulembeze muhayyar waddembe okukola ekimu kwebyo byabeera alabye ku bino ebiri wammanga imma ekisooka al katil waddembe ogamba mubatte kitegese bulungi bawambiddwa mu ntalo waddembe ogamba nti bakole batya battibwe ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallama yakikola kuba bani quraiza bani quraiza baali bayahudi abaakola abasiraamu ekikolobero ekinene ennyo nabbi sallallahu alayhi wasallama yakola endagaano ng'atuuse e Madina lwaki kubanga baali balinaanye Madina bwe bati olulwa ku Madina butereevu obeera ku baba nukuraiza baba liwano mmanju nam kakati nabbi naakola nabyo endagaano okubeera nti temuntabaalanga nange sirikola ki siri batabara. Chitakere kesu. Yawmul ahzab. Olunakuru ahzab. Aha. Nga insonga ya ahzab. Olunakuru ahandak. Yatandi kila kumusajja huyayibuna ahtab. Yalimu babanu an-nadhir. Abu alladhina ajilahum an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Nabi yafurumya. Walawla ankataba Allahu alayhimul jala'a. Bagenda nabi ne Umaru ne Abu Bakari ne Uthman nabi na Abu Bakari ne Uthman ngabagenze muwabani nadhir bali ne nkola zikaje bali bakanyiza waruwa basaje bakoraba silam abali batidwa kakati ngabali bakanya mu ndagano za suluh oba za izokubira ntino wakati wabwe titibalwana gane bilafana kuba ibitu bali bakanya okubira nti kiba kibaddo kyonna kumisai jaba silamu, obe jaba bajagatati kadia. Dia jinsindi sasuru abantu bomu ntuwa wira tidua. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam asindika mia minal kurra, sabona minal kurra. Ya sindika abantu msavu mubakurra. Abasa jabali wako atuburunji Qur'an. Bagenda basa sanyi dawa. Nibagenda. Bibatu ukayo, nibasanga kabira, nibakulako al-gadir. Nibatamu, nga wishimanya hadithi mzimanyu mjizili musayihaini. Iza Anas ibn Malik. Ni babaka kanako ni babatta. Kakati mkubaka kanako kubatta. Walugo ngaba satu wabala mauni baduka. Chitakelika. Kumbe ba sahaba bali bafunye okumanya. Ntibano bafunye obuchi. Obuzivu. Kati ni bajemi sindo kusoburo kubako ngili jibanyizo kubata asano. Bagi ndo kutuka o. Bagi ndo kujia. Ni basanga banaba satu ngabaduka. Tibaba tegera. Mukavu nganao. Ni babatta nga babatta bino basahaba tabazo kubatasa kitegere kes abali balamiyo aina bonde makola basahaba binyinyi abali baduse misindo kujjo kubatta balozan be balaba basibali abasibali banabwe ni babatta jukira abantu bakasisinga tebanne manyanyo bantu bakaviruda wabakavi makka bano ba tebanne manyanyo tebasola kubawula kubali kakati nage na nabi sallallahu alaihi wasallam ku nkola gana je bali mazo kukani baba ni nadhir nti waba awuddiya bajigabana nibagenda okubeeranga basinkana bali okubeeranga bafuna diya jibagenda okuwa abantu babantu bano bwe baba tuuka kono baganti ati mufayo katujje natulawo mbaka sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakari ni Uthman nibagenda nibafuna ashqahum isajjam basajja babwe nibali kwaso omulimo lijjeri te nabi sallallahu alayhi wasallam awatudde nilikuwa ateli inja, ijinja, lijewa tunde wansi, lirinye waguru, litogu inja ogu ugunene, gujegwe katukumtugani, gombaka sallallahu alayhi wa sallam. Allah namu sako mubaka, obubaka, namu bulia chibakozi, atoba ya situka, nebabu baka inata kwa rashi, nata babulia. Naganti habagi, nzija, nasuka na yemurura, na agenda, nategeza basuhaba, iteka teka yalima zoku vila ngevila u, almuhimu, al-hasr nebe lange tandikirao hisar we wava ayati mpitu lifuzilizi limo suwati al-hashir nabi sallallahu alayhi wa sallam tuwabikona kodda mubugazi tuwabikona kodda la yukatiluna kumijamia illa fi qura mahasanat au wa amni warai hujur gundi abannafusi bubaba nyweza ni wabagamba antino la inu khurujitum lana khurujanna maakum wala nutiku fi wala nutiku fikum ahadan abadan ebyo na ezo azo na ziva kuwake eyo kakati uyo musajja nabi sallallahu alayhi wasallam kunkomeru yabafuru myabonna na abajjam madina uruki bali bakoze mukubafuru mya huye ibn ahtab na atandika omulimo gwe ogwo kubeeranga akunga abu warab ne kabira zonne zaba yahudi okubeera nti bakolugumba sinzigu ku nabi sallallahu alayhi wa sallam chitufu yatuwangu la mure badiri chitufu chituwasura kumusanya ukurwe ohudi nika kati kuno uwe ahzab khalas nibaku kabira ezabu lichikane zikungana ukubira nga zijawon nabi sallallahu alayhi wa sallam kakati wanwe wali aya nti huye ibn ahtab yalimu yahudi abu yahudi ba ahlu kitab buyagende emakka abi emakka bamubuza bamugamba kubanga agezo bogereza bajiba rwanyisa nabi sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti di wa madini kyesingo bulungi eyafe obi ya muhammad Kitakere kasa. Eyafe, obi ya Muhammad. Gana masalamu kafikeka singa, oba katonda wa Muhammad. Huye ibn Ahbab, mafurub, aina kubera nga kusaidia nabi, hata ni wabira nga simu silamu. Nei, aina kubera kusaidia nabi, uwachi. Aina, mchitabo chitawurat, ebinyweza waburunga mbwa nabi, nukulaganti bali haba sinza masalamu, ate bali waranyo, nukulunga mbwa. Wadde Muhammad tibaka tayaga dedini tasilamuse ni chiringanga omuchi banuba omurokori agama twaliye guru waliyo katonda waliyo zimalaika Isa Musa Ibrahimu tolamanti ayine bikole biraganti nno abasilamu bibakiririzamo bibiri okumpi obe tukirizamu bibiri okumpi ne dini ya abasilamu okusinga abasamize siwe chiri awatakini zatu waliyo nabbi waliyo ba malaika waliyo buka samize wathaniyon kakati huye ibn Ahtab na aba gamba tidini ya mwenunji ukusingi yani ukusingi ya Muhammad yeesha ya mwenunji mwumuli balunga mwukusinga chi ukusinga Muhammad Allah nasa aya alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab tewewe nyabo abayina kwa chibama nyimu chitabo naam yu'minuna bil jibt wa tawut bibarangi bibakiriza naam obushiriku ne babu recommending ne bakwata masauna gatikinga ne bavuko Allah subhanahu wa ta'ala wa yaquluna lil ladhina kafaru ne bagamba bakafiri haula'i ntibino bimusinza bino ahada beburunga mu bwenyene min al ladhina amanu sabila okusinga ebya abashambi basinza uyu abashiramu bakora batya gwe basinza ulaika alladhina la'anahum Allah abariko la'ana ya Allah yanna maddara tegerekes wa hakadha kakati mubufunza enyo twagadde kona correct ti omukulembeze abo waddembe okubeera nga akola ekimu kubino wa manga imma okubatta baba no koreba mbakonye ko katono olwokuba kadde tekamala nti ku nkome lube bava mbasiramu baba vamu nibadda nabalabi babwe Allah natasa abasilamu kubalabi babwe ngabali yao bakonkomadde nibesinga nangabali obakonkomadde balabi bonna bazeyo bo basigadde wano abo bonna bawambi battiwa oba alman man kichi uruwadde mukulembeza sokulaba nti amasula hakigaso abasilamu kwe kubasonywa nabata bidun muqabil ngatalina wadde kyabajje ko chonna kali mugende batadde muddeyo ngalainzo kulaba nchina ngejizinzo gasamo abantu bawa nganna bichia kula baba numu salik naam uwaba taba sada nagati hafe tusigazaba kwa dumi wanabi uwasa juwe iria mubo naga tusigazaba kwa dumi wanabi aa nafe tubatade naba tabiduni mukabil sige suburunj obo kubata bifida obo kukiriza naba ta na inga bayi nachi nga bayi nunudde nachi ya kula ba usara badiri sige suburunj ngachi yakola ba usara badir ngachi yakola abali bawambido mu bakungu be badir benunula bonna n'ensimbi oba okubayingiza mu rikt okubabiranga abayingiza muki mu buddu nibagabanibwa nibabira mu buddu ebyo nno mukulembeze wa dembo kwa chaagadde muki kubyo atunulira amasula hakigasa abasilamu n'obusilamu nabiranga chaakola kitegerekeso kakati ugwo muteko lwaki gwasigalo lwaki nabi gwe gulekawo kubanga bwe bwenkanya bwinyine nti naba kaf bwe bakwata abasilamu ntaro tamam ibanga lwe baba yingizanga ki baba yingizanga re ngo bwenkanya bwe bwinyine nyine nafe bitukutemo bo bayingira ki bayingira re kakati annamula zo buddu zonna ezili mu busilamu zitambulya ku muteko ogwo busilamu gwe bwakola kutya gwe bwalekawo وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين